yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare sappo e jegon lewru meh jena yamde soki do studio tamani miden tawa e le maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji do mor way galo gagne kante won to boggi jamde to sekirabon kumpitite wide bomboje chami dum won kam mawdo minisma goddo to tumbuto kanya do diwoji mabbe di kodato do holli tam wiede du assassinji mabbe ko nande e mudum fan wonno do bomboje chami wakande chama no de diwoji di kodanno de holli tam wede yimbe lo won gonnobe ton hakkilaji mudde immiki sanne sina mangal paden be jeso kay boy be do yimbe le dubi di tiagal ko kaldal e kawrangal sinina le leedi meden di balen gondude la moode koliti wiide golleji kewdi kebi yaadle hen yeso kanje balen lutindirde la moode be koliti dum wana gonga wattu jono saaje wadi jam e dederan yaatan heba sembe le leedi meden di wonono sembe kabaruji dum jogini on do bete hande di bismillah modon e hedaade litidi de bomboje moode debbe non detta rocket de chami to ndi woydi kodata tumbutu hollita wed wakande de do bomboje chama no to ndedu de chamo yi do ndi woji do de chamo yi kasen do yimbe le minisma gondi e resude assassinji mudde ko nande mudu wattu jono yubbo inde hebaado hollita wed yimbe le njaddom kanyen gondi barmube le hen mangal paden tato malin kobe don hakkun be do yimbe le hono wori mohammadu samaseku
kanyen bomboje kewde ngoni mbedaade do aeroport tumbutu d'accord minisma e kanyen nokure ndam yiti aeroport o ngoni do bonandaji peuti wolitama wiide bomboje jegom pusoyi under d'accord reminisma e didi godde pusi e badale d'accord nde adadu kebado wakati jun o yibele njeddon barmube ana e mabbe solasabe taton leedi mali won jabe dun njottibe poste checkpoint karabara barmube fuf nabamatu l'hopital tumututun lam ko be kuliti wiide kabar mabbe kuncenta hore no fewiri e wattu goto o to nyafumke tun nokku ngudirdo tumutu hakke kiloji temedere chapande na egu camion benno mo gollirde CGA satom daraninde mahugul lawol tumutu ñono ngabi do bombore irande neddo goto woni barmudo mo wondi sawrede der suru dootoro ñafunke tun ñandi tat lewru me jabbeedo dudun bonondaaji ngada ma non fewde e ndedo d'accord re goto minisma tumbutunde hollitama non wiide kufuna bulablaaji jeenayon barmi an wonno e mabbe nayon barmube sanne gubbal nostra al islam wal muslimin ngal yad agali anditi non wadde dido bonondaaji
wakande bonanda o wadanno do diwoji di gonno do hollitawed yimbe el dawobe an gonno ton jaati dum wadi sababu so hewbe mabbe hakkilaaji muude immi sina mangal pade gombe tombe kaybi be do yimbe le kede goto tawno ton wakande de bomboyde chamati de ko sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
wakati jun o le bunker dum woni nokku denagu der d'accord de minisma o min goni jabarande fuf do woni e fuddore nde min nani non soyfa moddo kulbini do sonne don e don woni ko god fuf nayri heder damugal tun minen je non solo sabe leedi burkina bombe sonne nabede to aeroport tun hakkilaji jamarande fuf imike ka wakati jun o kay be uddi aeroport o denagu ana odon nokku kay imati dun soyfa bombo je joyi mbedaade fewde aeroport o goto fusuy bangere suru docteur minisma o goto fusuy bangi nuku gullirde tour control goddo dun fusuy bangi do ndiyam yite marete do kami mbili hore nde yottaaki nuku o jaati le kabaruji dimi kibiddi holitama fa goto heddaaki ka hewbe barmi hakkunde gubbal solasabe leedi burkinabe
contingent burkinabe
sekrab so ngabbi do bemal amé ande ngal o mbay ne tuton mi jojju modo nono dimi do di do numéroji di tawomi do répondeur kalon ko jiddon chapande jé joy chapande jitté nay sappo go sappo go chapande jé joy chapande jitté nay sappo didi sappo didi sappo e joy lewru meh 2015 sappo e joy lewru meh 2017 ko on duubi didi ko kaldal e kawrangal sinina leleedi meden di dum e tawede futti dalaji kewdi mataama ton lesa ha leedi ni kanye le wud leedi ni fayoto bonan di gubbe jaddi ko be gondi e wadde ton di kambe balle do lutindirde laamu o de be koliti wiide won ko yihili hen yaso tawede wiide fa hande jam e dejjer hamtakale nokko o fur kede kanko no detet nan kuma keta o le fedde RPM de o woni ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
d'accord
bienvenue do tolkur kawral wari wattu mudun jaati faso haadi e hadugul bonandaaji di gubbe kaptoje de ngadan non le alhaali dejjer hakika gonnen e mudun wattu joni sona bonandaaji di gubbe yoga ngada ta ida bonandaaji ne ana cirti sanne e di gube kaptoje maadum gube murtube be e golleji gube kasindini be nokkuji yalla e mbaw hinaade fanaaji mabbe yoga o sifa golleji trafikaku e golleji pankoro kaaso bangal gube kaptoje jogibe sobuy kuncono be hore dun himmeji be ka fuf jabani golleji talkul kawral gal dina bonandaji bi mbowi non bangal kabaru denagu bamtare ma politika ku denno odon ku kay min mila wili talkul kawral gal nafisan
parce que l'accord a été une bonne œuvre
bali lutindir e lamo wode be kolitiwi duubi didi ko tiagal gal do kaldude e kawral sinina wala fu ko nafi leedi ndi be bi wayde jam e deejaran yahatan an heba sembe leedi malindi wattu jonodo be kolitiwi do ko wodi so dido tid alaji mata yimbele be fu ngatta ko do mudo no kaldal e kawral gal han tabirede kede kanko no dotel akaydi touro yo député gotna do to directeur les fêtes de lutindirnde e lamo onde o woni ko mo sifi do heddo focci tango Muhammadu Samaseku
ko hanti fufu mi yayi ngodo hejo sabi der kala sinyungul talkur kawral hunde arandere ko hani dontede yu dejere tama dejere hewtama masin binaldi beedi hewde jati tiagal sinyungul talkur ndu denno on pamami wide immaade hasindinande de yu dejere sabi lati fufu ne mila wide golleji di dawraka nono jamarande mu yiri lam ko be jabanni kala ko yimbele mutube be darti non der golleji talkur ndu denno adiji di ami der talkur ndu mbawata ko fi gollede sinyungul talkur kawral yu hunde mu inde ka an hani mu fufu rentine e golleji di nden no wakat jun o yila amen yobe ketino mo fuf e kala do tilaji ngoni kuncene hore e kene dun hebdu dawreji nangoji hakkile jamarande fuf
be kwaliti wide yimbele CICR kanya goto mo Croix Rouge do mali do holitan wed be ciutale cekiti yonternde le lamu tenengu tagal mudu be bi yimbele halanane ko gombe le nokkule de gattile hen koyde muden ko wiambe do yimbele joppitama wottu jonol kede kanko noddirte de Germain me wi o kanko jero kabaduji fedde CICR de le leedi meden de ko mo sifi do hen do focci tango Muhammadu Samaseku
effectivement hier dimanche
gongo jati kanya wottu 19h gollobe CICR kanya gollobe goto Croix Rouge leedi mali nangono der circuit tenanku lillamu muti bangal jewtugol kabaru golleji nadda ko yimbe la tunbe den no hono mbimi ni wattu 19h woni ko yimbe la jon en kaborde e anditaka kipo yoyi do gollobe amen der wala mari mabbe be waje binni yo beedo njada e mabbe mi anda fay hobbe ngadi gol sutugol mi ngadi imadraji kewti der nyaloma altinerende min jide yimbe la hobbe mbawbe dawrude kaldal hakune amen e beedo ciutibe gollidobe amen be yudi e lamu kobe be yade e kejabe halnana embe min biltigi sanne e ko be njoppita wattu kikide nda be fufu be celli basu fufu dum wala imabe
ils sont sains
be quality wi tiagal ko murterende anda ka fuudo haadi jenginobe wombe le sa haleedi meedi ni gaddo nonde do murtere lebbi tati ko wattu jonobe njaltiti le hen be bi jande do fuditi le sa haleedi ndi ko wadi so be njaltiti le ndi do murtere be quality wi be njide yimbe le humnibe kabaru jande kanye ministre kumini do kabaru jande le leere le leedi meeden di hono wori Fatumata Bari
bamtugol jande wadi yo tiagal noddango ministre kumani do kabaru jande fewde e balle jenginobe le region ngaji saha leydi ndi fakal dal fudda gedde didi be anakani yidude nyande nogay e didi lewru me garowo faabe pamra do tobbe changude hakkune mabbe ne fudditingol jande wasata tidallaji e ansongo janginobe kanube yaade le kreduji di e motongaji be birfitike sabide horejo lamu gawo o hadi ya wara motongaji fu le nokuji yoga le lamu nyafunketo janginobe hewbe jottaaki nokkule mu en ka gollidimbe mabbe ana damini e yili yobe garta law dum e tawede fu gawo burem e le tomoktu jande bamtama denno bamtere jande wadi tiagal ko murtere wadudo ko buri lebbi tati murtere jande de andano ka fu do haadi
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe jurne den jello onne le region ngaji di en puiran do an songo do be kollitiwde kawrtal fuddi ton kenya to an songo to koni fanangal do kawrtal fa biuto yalla hon labal hani wodirto ton sukabe famar be jibintebe wonbe ton beduno kan hybrid lenni be ngal do kawrtal kan ngal wadde ton baldi yo feddinde nontete oms wulita wer ko yaata ciu dogo troji chapan ne e jagom heda muude an gonno ton gardam faado banamba do be kollitiwde kanko mere goddo no ko kiban o jono no koy dido mo watine ton wiama do jodi ki ala jabbino do wakanda mo jotto non do yehi o uttoy sul doktoron mabbe heere an ton kanye e pongo akasel mo be ngadi sar war faanata le gallude den be bi mero kanye rondi dido gal musa aji ko be ngatti an yafa imidoji nogay cefa gardam fa do kuli korodo wattu jonal yimbe kanbe wadde ton dedindir gol defugol holitaade be gondi e fam tammineede ton gondube waddi do golleji walde sukabe jokalbe wombe ley imo koni faana mudu fa beede ande sukabe wombe tonbe be do sukabe ande mudu en garan beede le tarikiji fa yotti yo geography mathematics kany physics simi sekrab do katte nyalomo hande kabaruji meede dimi juuto sanne hedaade heju jamen kan fa ande kedde hedaade honno andir donno do e seeda yutre meede de ana wodi wassalam. See you tomorrow.